have a speaker on this tone. Super Black Shoe, I don't miss a Detroit polemic swag of boy. Put the beat on the beat, and you know how we do it.
Kwasa kasumuzo nzikwele kumutima go. Tambula mpulaza sina na wensiva. Don't stop kubanga na fuka dancer.
Baby, yeah, you're the hottest teen. Best skin, I'm your best funny. Yeah, turankwino mpulani, the best guy in the town. Be my best funny. Kampone sobali, wane kwa sweetheart ni wakumbuza. Barabu ni girl street ni wakufunza. Ni weche bechi ni nebebo tandisa. Yeah, kampone sobali. Wande kwa sweetheart ni wakumbuza. Barabu ni girl street ni wakufunza. Ni weche bechi ni nebebo tandisa.
Kumbula kichu, tambula mpaka mpaka zeniro kutuka. Chindaje kati mkwano cha sovete. Simanyo mwano na linga ya tamide. Zamu wala mwini mpata moyo dansa. Kuwa mawapu nsoma na kalenda. Zendi mwana nsolo kamo piato. Vomo batesi nchagala mkati. Tande kamwana takuwa mchinya. Zetambule ya mkubo zedinya waleti. Chogola vomu ganda chalemera munganda. Walemera musimutu sasi twesi. Nchakumulaba kwembanga saseko. Tonyigiriza kubanga nazalirwa. Waita mchupa saba kwa katonda. Yakola kola 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 na. Baby mwana zesi kusula.
Kampone sobali, wande kwa sweetheart ni wakumbuza. Barabu ni girl street ni wakufunza. Ni weche bechi ni nebebo tandisa. Yeah, kampone sobali, wande kwa sweetheart ni wakumbuza. Barabu ni girl street ni wakufunza. Ni weche bechi ni nebebo tandisa.
Super, webale baby. Wansi chaje yo mubangole. Chakubanga, kula kakubangole. Genda punomu kumakume. Naeta maranja kwesti bako. Tumechi munga majani kuchaji. Mkwano kwange kusika tulela. Kafana niko nkalabia mamutima. Kaka na kwesti baku tisanga. Nemela konga bata kumukati. Wechirunya ayesule munyanja. Zempangute omwana omutoro. Ampade mbako ampise amoti. Nange muise akiki.
Kampone sobali, wande kwa sweetheart ni wakumbuza. Barabu ni girl street ni wakufunza. Ni weche bechi ni nebebo tandisa. Yeah, kampone sobali, wande kwa sweetheart ni wakumbuza. Barabu ni girl street ni wakufunza. Ni weche bechi ni nebebo tandisa.
Wale cho mutime chikuwa gara. Aba jambu, tuba wefa sikwe. Tubeba munga na tuwe sije kutaji. Mkwano kwa nkuwa furu tanka. Baby, mkwano bambi, ndega ya tumachi.
Baby, yeah, you're the hottest teen. Best skin, I'm your best fan. Yeah, turankwino mpulani, the best guy in the town. Be my best fan.
Western Egypt, attack.